to me. The radical for Jesus. Nimechituke jani fasting, nimetegea FM nasikiza preaching. Hey wait, nasikia tenze ikiri. Nina pause bro, nicheki joni nani. Kumbe fanta diary for zamani. Yoni show umemiu, tujatokea maskani. Tebu kam ni kushikishe majani. Siwezi chorea ni nadunda mtaani. Na mkuta kona ngori, amepozi na mashori. Wamekula minisketi, eti stairo za manyani. Na mshow misi fisi. Mini Jimmy, nimebarikiwa siku hizi ni nadini. Yoni show MC, siku hizi unobuzi. Unaringa umebimalini ukedi. Na mshow me bro, niko seti. Thanks for the offer, nimekutana na JC. Wanna die, siku hizi uko chini. Eti juu hauchezagi kwa ligi. First Peter 4 verse 4. Watanue watambue there's life for the righteous. Wanna die, siku hizi uko chini. Eti juu hauchezagi kwa ligi. First Peter 4 verse 4. Watanue watambue there's life for the righteous. Imagine situation umesota. Umekosa form, madiketa hujalipa. Nimepita kwa shemeji kumkopa. Na mshow nipe brown sita, nitakupa na faida. Yoni show sina hela msela. Lakini kuna wera ukidai nitakupa. Na mshow Joe bro barikiwa. Sa iyo nikotini kama stimu ya jaba. Nachapiwa etimoro kamna. Silaha za wera kaa huna saka namna. Maski ya katel, mashete ama panga. Job kama kawa ni kushika wadingeta. Eti what man I can do the job. Nimebarikiwa so sezi jo kupora. Anani show siku wizi unagwaya. Dio kio maga naro kumbini ah. Wanna die siku wizi uko chini. Eti juu hauchezagi kwa ligi. First Peter 4 verse 4. Watanue watambue there's life for the righteous. Wanna die siku wizi uko chini. Eti juu hauchezagi kwa ligi. First Peter 4 verse 4. Watanue watambue there's life for the righteous. I speak the lyrics and the people see me like a lion. I'm not afraid, I'm a son from a great Zion. I'm not a liar but I always hang with a liar. Yesu alisema tupendane kweli si ufala. Kuna nikibonga kwa road kama muenda. Usishangae juu hizo ni agenda. Mungu alisema eti nimechizi. Juu nimeacha shada nikanyua rasta. Hawatambui rada sijatupa. Utamu wa Yesu ndiyo nimeonja. I let it go man, siwezi weka kinyongo. Cause I know Yesu hachezagi kalongo. Chiza bambika, chiza bambika. Yesu ni ngori mse, chiza bambika. Chiza bambika, chiza bambika. MC Jimmy. Wanna die siku wizi uko chini. Eti juu hauchezagi kwa ligi. First Peter 4 verse 4. Watanue watambue there's life for the righteous. Wanna die siku wizi uko chini. Eti juu hauchezagi kwa ligi. First Peter 4 verse 4. Watanue watambue there's life for the righteous. Wanna die siku wizi uko chini. Eti juu hauchezagi kwa ligi. First Peter 4 verse 4. Watanue watambue there's life for the righteous. Wanna die siku wizi uko chini. Eti juu hauchezagi kwa ligi. First Peter 4 verse 4. Watanue watambue kwenye beat ya